bahlali baseThekwini namaphethelo, iDemocratic Alliance idlulisa umlayezo ukuthi njoba kade nisithumile ukusho ukuthi uMkhuzana uDoda ubuthiwe endaweni eziningi zakhelitheku oxuba umlazi Chatsworth kanye noManzi Mtoti, sibeke sesibhalela uThandi Uxolo Sabela okuyena osihlalo wekomidi elibhekelele nenqalasizinda nokubuthwa kwemfucuza kumasipala weTheku. Asitholanga ke nokho impendulo egculisayo kuyena ngaphandle nje kokuthi acknowledge achaze ukuthi isiteleka uyasazi. Emva kwalokho sizwileke ukuthi ke endaweni eziningi ama-deport avaliwe, avalwe abantu abasebenza ngaphansi kophiko lwe-EPWP. Asikaze futhi nakhona sithole isiqiniseko ngempela noma into ebambekayo ukuthi isizathu sokuthi babavalele yini. Kodwa-ke uzokhumbula ukuthi phambilini abasebenzi baka-EPWP bake bakhalaza noma bekhalazela ukuthi bafuna ukuthi umasipala ubaqashe ngokuphelele. So-ke njengamanje isimo sinjalo nje, uDodi ngaphansi kweTheku endaweni eziningi ngaphansi komkhandlu weTheku awukakathuthwa, umasipala futhi awukaze uchaze ukuthi yini ngempela enye ozolekelela ngayo ukuze lesi simo silungiseke. Kodwa-ke njenge-Democratic Alliance eThekwini sizawuqhubeka sisimonithe isimo sisigade, nakulokhu-ke sibazisa njalo abahlali baseThekwini ukuthi kwenzekani njengamanje. Nawo umasipala sizowuphusha ekuthenini ekugcineni sithole iy'mpendulo. Siyabonga.